Scary.
Mouse Madness.
ZanyMusicBlog.co.
Santa Lemon, babe.
M-B-T-Y.
Village boy.
Easy.
Yeah. Yes. In the farm, I'm a man. Money in a cup, it's a more. Yeah. You can't lie, you're not chula, bro. Yeah, chila, mo.
Yeah, what I'm saying, man.
See, ni funa iwe, tapo deke mi wana mali. No lie na tumbali ni vanika kubeleka. Na lema na vofa kunkala bobeta.
Izanza na uleta kali.
Yeah, I can now smile. Kwa jite iniba sulile. Ni vanika kubeleka tumbali. Ni vanika kubeleka. Nivanika kupeleka na lima na popa kungala popeta.
Nivanika na popeta.
Kwa mahaba, we number moja. Baby, we number moja. Na kukusha ine mama tet. Na fungile nshe kumutanda. I'm falling in love, what in my sang? Come on, baby, son sang. Avant to belong to my massacre. Teapana in a mami kawarika. Ngani fishing in Galanda. Ngani fishing in the fire. I'm a lazida, the woman in pasta. From my penzi, you were number moja. Kima penzi, we mkali. Baby, we kiboko. Kimapenzi.
Na wama yuni za wawuza ndiwe nifuna.
Yeah.
Na watate ni za wawuza ndiwe nifuna. Yeah.
Kwa mahaba yako baby nimesha datwa. Baby men kamata. Nikushike kiune baby nishike mabeg. I like the way you twist your waist. Among the ladies you the best. Kusema ukweli baby na kupenda.
Yes.
Yeah. Baby girl, you the girl I want to. The girl I need you. Osa pila pila baka mbaiwe ansu. Uwaziwe kutiba vana mipongo. Puma pepo wansu milinda feso piyadi balansa. Bidi pepa dozi tezi walingana nebikansa. Walingana nebikansa ini. Alingana nebikansa. Kimapenzi, we mkali. Baby, we kiboko. Kimapenzi.
Na wama yuni za wawuza ndiwe nifuna.
Yeah.
Na watate ni za wawuza ndiwe nifuna. Yeah.
Kimapenzi,
kimapenzi.
We mkali.
Yeah.
Baby we kiboko.
We kiboko.
Kimapenzi.
Music. Santa Lemon, baby.